Buvunaanyizibwa ku ekitongole ekivunaanyizibwa ku bisomesebwa mu ggwanga ekya National Curriculum Development Center bavudde ne bategeeza nti bali mu kumaliriza okukyusa engeri gye bagendanga okuwaamu obubonero abayizi bali ku mutendera gwa senior six okwetoola eggwanga lyonna era ng'enteekateeka eno egenda kutandika omwaka guno 2025 okusinziira ku Gilbert Jefti akulira ebisomesebwa ku mutendera ogwa secondary mu kitongole kino agambye nti bali mu nteekateeka eyeemaliriza buli kimu era akakasizza nti engereka y'obubonero obugenda okwebwa nga abayizi bali ku siniya ey'omukaaga bugenda kuva ku ABCDE o bukome ku E nga o ejiddwako era nga kiraga nti okufuna A ogenda kuba ina points 5 ate bw'ofuna B ogenda kuba ina points 4 olwo nno si zitegeeza nti ziba 3 D n'ezibeera point 2 ate olwo E n'ebeera nga ina point 1 na bwe kityo enteekateeka yonna egenda mu maaso ayongeddeko bagenda kusisinkana ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo munda mu ggwanga Uganda ekya UNEB basobole okwongera okumulongula ensonga n'ebyo ebisigalidde byonna bakakasa nti babimaliriza olwo nno balangirire mu butongole okakasa nti enteekateeka eno omwaka 2025 esobola okutambuliza ddala obulungi.